eɗen gondi yamde joyi wittorake mintaji sappo e joyi kibaruji moɗe fulfulde e studio Kalangu. E nder koye kibaruji meɗen ni mbiya hande subana woni ko biyeteɗo Abdul Momin Usman tawaɗo nder fedde jingonore suudu Baba waddama ɗenɗa dabbugal suudu meɗen kiite fa o hitane Allah e nyuma haala makko ko seka liɓugol laamu. Mbiya ni nder région Agadez no tawda ɗenɗa commune Ingal sappo e ɗiɗi yaade sappo e tati lewru men juin wittinduɓe keeɓi ɗenɗa toɓo latingo ngo waɗi bononde mawɗo e nder kibaruji moɗo on paama. Fuɗɗam ndungu to enɗa nder région Difa no woodi saɗorman sanne hikka gam dow gure mbiyen capanɗe jeego e jeego gure capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi kawoni ko aawi dow etterɗe sappo e ɗiɗi e nder kibaruji meɗen on paama. Hande yewtere meɗen pindinol dartana ɗenɗa e lasso e ɗiɗi lewru men juin jaango pilol ɗerol talkuru wi'etede keptol gattengol ngol on paaman fawat. Madala sakiraɓe latiɓe no tawa dow dande studio Kalangu kibaruji moɗe fulfulde ko min Omar Hammad janganto. Mbiya hande subana ni woni ko biyeteɗo Abdul Momin Usman neɗɗo tawaɗo e fedde jingonore ɗoenda suudu Baba waddama dambugal suudu meɗen kiite mawdu ngal gallu ñame ɗoenda Allah e tumede ñuumo haala makko ko lildi ɗoenda e ko wiite ɗoenda internet nani ndenne a talata bittiɗo wonno ko nanga fa o hitane. Hande subana o doni mbiye kiite on horama alkamisa gara o yeru no carantoɗomo on wi wakkati Habibu Garba ƴamunoɗo maître Nasiru Lawal sakkitinoɗo nano.
Vous savez l'article 79 alinéa 4 du code pénal.
Oɗon andi nder ayaji capanɗe jeɗɗi e jeenayyi ɗi lawol kiite sariya mum darni no nanga hitande ma duuɓi sappo kasu kokkuɗo andal mum fa laamu liɓe. Ministére hawtinide filla kiite nden ƴami lawol kiite ngol darne ko watta tawi Abdul Momine nangama hitande ma duuɓi sappo kasu. Kiite on waɗama yeeso ngeelu Allah fuu, min fuu miɗen ceedi bayle fuu waɗaka e gacce mo Abdul Momini wi'a waɗi fasudu kiite ndu tokkam ndede sunu kiite ndu wala fuu no watta sana yofam. Haala nyumo Abdul Momini kalaka do internet ka hana haala non kokko lawol liɓol laamu ɗenda minen e milɗe ami.
Notre analyse était tout à fait en phase avec notre conviction.
Yamde yofede e tongode ɗum woni biteɗo Sumana Sanda e bandiraɓe makko jeegon latiɓe faha joni no tawa nder kasu ɗenda ɗum woni ɗum salama hande subana o yeeso dambugal suudu kiite men madudu ñame ɗum doni mbiyen yeru no biteɗo ɗenda yeru no biteɗo ni ɗoenda maître ñandu tawaɗo nder fedde jingonoɓe mande ɗum woni carantoɓe makko noni o wi hano waldere députéɓe witeɓe Zamzam ɓe lumano Sumana Sanda e bandiraɓe mu o ƴamɗe yofede e tongode ɗe ƴama kena illu ƴamɗe aranɗe ɗen fadde mum ƴamede ɗo enda ni mbiyen hunde noon ko lati ndenne ko suudu kiite ndu yeeyi saliɗu ɗo enda ndenne kanko ni Sumana Sanda o e bandiraɓe makko ɓe tumama sanne e hawrude nimɓe e kaɓorɗe bonɗe. Mbiya ni ɗoenda ana ko darta kawral leyɗe men Afrika ɗe yannage noon ni wakkili muɗum biyeteɗo ɗenda Mohamed Ibn Sambasa o waɗi ɗenda ano jiidal ɗum woni juure noni nder leydi meɗen Niger batte ɗum woni garki makko ki filla ɗoenda ndenagu e fawere joni ballaga kanɗo waddede ɗoenda nder région Modoso Allah e ɗum woni kippital gangal mayɓe to enda ɓe ɓiɓɓe bonɓe wiyeteɓe Boko Haram ɓe ganno ndenne ɗum noni ko mbiyen ano jango woni ko o yata o darowa to enda nder compagnie ɓe to sogeji meɗe eggi to wiite ɗoenda garin wasam e nder kibaruji meɗen ni fawari joni mbiyen ɗoenda ano difa ni ndungu hitande hikka ndu no woodi saɗorma sanne nder région ɗum ko latini mbiyen ɗoenda nder gure keme jeegom e jeegom gure capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi tan woni ko aawi ndenne mbiyen do etterɗe sappo e ɗiɗi noonne ndenne rafi toɓo ngo kando waɗi tawti ɗoenda e saɗorma ndenago e filla gure ko woni to enda mbiyen nder région Modoso Bukka Kazelma hoorejo Sarusi kawjiɗo filla demal yeru no wiri bandimin Adamu Bukarna sakettinoɗon nano.
bana da aka fara samun ruwa komin don gaskiya
kai ladun gufudi kwero gaskuru arta toba kai ladun bura tobe da hakune dele didi te toba ma milimetri ji la soji 39 der cakan taraje dan wala futo toba hanuni dum awi der gaskuru gudumariya e boso hana no gufudum awi dimma no kuje awade dan goni no kuje la soji 39 do no kuje kam jeegom e la soji 36 awete de dungu to toba fu himbe awi amma be jodaaki be dema dam hakkillo himbe fukkaaki misal dan wenu chaad futo remeten hono amma illa wani dum yi himbe ummu dilla da
cikin lakchat kuma tambarawar haka an ce mutane su huta
yarni no kale ranomi en der ke baro jemeden bi en der region tava no tawda den dan commune bi etedo ingala hebi top latingo den dan wadi sappo e tati yade sappo e nay lewru me jeun vitino do tobo ni gango den dan bononda kulle mawde e favare joni batol bisaji bi en ni den dan gada majjuni gadande dimmo on wadani fedde wi etende den dan dar tobe fabede darede wakati be gando den dan dimmo mabbe be gaddi den dan ano hala kan yeso kabine mo horejo ministri be leji meden ni cer den dar tobe faabo tobe darobe faabede don dam be gaddi ballaga mabbe yeruno bi'etedo gungu mamadan tani noddide chalalo bi'etedo abdou musa horejo sarusi kaljido filla demal mo agades
joni ni min kebi balla garka juwi to gollirde ardido gomnati leydi niger balla ka hauri ko nyame e ko holto miden kedi godudo bawde wallude fu wara walla gan himbe be keba bani ko burdi lebbi tati der nyamdu waddadu du no tawe gauri maro neban eli ordum gan be keba ko be dekiri payande
de pouvoir le cuisiner les aliments
nani fahande jangino be jingondirbe dum woni der region tawa kambe du hande subaka o woni ko be ngadi kaural mangal benda dum woni embiten trésorier mo trésor mo région tawa nonni batte dum woni kawral mabbe gal kam woni hollude denda e rafi jobdi elu lewru men ko be jabaaka den be kakkinkini denda jobdi di no waddana denda wadaka der departement mo tawa buza yade madawa bebi majala jobdi di no wada ko capital gattengo gol be jaabe chalodum talkur wetendu breve hekandu e do lawol goto gol doni mbien denda ande subaka e do yade jango capital no watite donda der leji med en niger funo foti e talkur wi tendu breve noni ko hitande dubu jinaji didi e sap e jegon denne no fuddan jango denda der leji med en funo foti denne duni wadi ko mbien denda fedde jindo nore jango be denda der leji med en niger no woni do murtere mudun dem fa heba capital hikka gatte gol to wadi denda gambatte ale ko be kalduno kambe gomnanti leji denda kambe pelle didi de dum wadaka kettine nane denda Isuf Artika mo fedde coordinateur mo fedde cosnde kanko atumantina ko be pirtin
nous nous allons maintenir les préavis de grève
minen do hala ami ko murtere paddol golle moccinol ko pilaki de hanani bandirabe men gombe no jangina fadde mu en koje de bitibe contactel be e kokka jobdi mu en nonni ko lebbi didi yade lebbi tati niddo lasibu der suma yere abadi mo yobaka jamma e nyaloma no widi nyamna ko reejum noy watta min cojjirta ko gada deni hana pamdal nati chaka amin e horebe kawjibe e fi jobdi amin di e adi ko jaado do hakke naneri ko windirte crime de crénoni day noddol gol gadon don wakkati ni pilaki sukabe jehobe CEG gol tokkaka ay duudal jaabe hana gambe moddi noy watta be kokka hano keptol mo be kebi be gada na dum gam sukabe no jaham poitin
Mbeni banki almangal ngal leidi tuenda Nigeria gatende wano seko seko tuenda heli chede munera beidande tuenda kombite dolar. Uneni kohola tuenda ano dolar goto hande nuyoti tuenda mbie nera keme iti echapan e jego noni. Nde mundu ko andano tuenda nera on watana tuenda dolar goto dolar hembre echapan e jete. Dene dun no wadana tuenda lumo pehope satorma yeru no elaji Ismaila kala luman kojo mwama redi on holiri.
Kaende kido kwenza kasa Nigeria gaskia zasa zuda sauki ina Niger.
Gineji juwoji leydi Nigeria no natira e leydi men di e khoira amma de ni leydi Nigeria hebi lawol kesol gonga gineji na togi no yadoto payoto to mi jaka gal leydi Nigeria leydi no somuni kujje kewde ko lumako de wakati o mo gonden der mun ni minem bibbe leydi Niger no ko jira gineji Nigeria der khoira amma bi leydi Nigeria gardo leydi men Niger di filla chokaku gonga no hiya tiada sanne welta hano to becca mabbe boni kan woni deni sakuru maro no sonne ujinagi didi do leddi men Niger di be ciottan do ni ujinagi tati undo jarana kebe sanne himbe Nigeria gado be chokako be gari neddi men Niger di ibe kolla ko ginegi ino tiadanobe deni be gari chodol gineji ibe gi a tiadamun sanne garki mabbe uitorake no be gari ta demun to filla lumakuno no tirsi sai wadama deedo talka be ni samta welay kay ba sedda
hanye kaso amma de ba dadi shine baba
adan kettine dande studio kalango important seta fande men wartude e yewtere men pindinol
studio kalango
sigilaji studio kalango
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades do radio nomad
lambaji hembere go e tobere jenay fm
arlit radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
difa do radio amfani
lambaji hembere fm
doso do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jena e joy tobere go fm
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jena e jeddi tobere joy fm
maradi do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender do radio shukura
lambaji hembere joy fm
studio kalangu
Nama tere yewtere meden pindina ni dartana hande bi en jango lase didi lewru men je dubu jinaji didi e sap e jeko der lady meden fu no foti no wadan dum woni capital derol talkur bi e tengol do ndam breve dene dun ne ni ko waddi bi en bako suka be lekoli be be ibe chiri fa woda e fila capital gade tengol gol wada andi do dum wadi no wakati ko murtere den no hada jande den biyetedo ni denda Mutari Muhammadu o yottidi e suka be lati min tawa der pilaki kin saketti no do nana
na fi fenomeye
min gadi bawde amin min timmina dimma kanudo jangede gam yade tewtewrudu mi siriyake gam ko mi hebay jangude dum mi tefi dum to bandirabe angom tawabe der jangirde gum joni miden he dursitaaki eba to min nati der tewtewrudu to dum sadono yimi wadi min kebay timminde woni dursitaaki dum adani min wakkati denne ko ni wadi min bawa yude ko min kiryaaki gam no wadi fu neddo heban ko jaabi der jamde jamoytede der tewtewrudu mido du'ano bandirabe am fu Allah hokku sa'a Allah wan himbe fu keba
bon c'est temps nous touche de réussir 100%
Naman tere hedde nimbi en sarusi kawjide do fila capital on. Kanko do owi sagila wat ama fawot i kwatutavet inwani capital ngolo wat i nohaniri. Wakati ni bandimi biya tere Mokhtar Muhammadu oyewtide Usman Tangal. Hore jot inwani direkter CG Mosapo e gwabo nyame seketi nonat on jawabu mako.
Uzer normal de cour
wakati jangete fadde keptongol fuddede siriyam fawoti majala latino tawa hande kan woni dudal sukabe jangobe fu yida jande janginobe no goni der jangirde sukabe jangobe bendo ngarta wakati gum mi do welti sanne e bandirabe an wattube bawde mum fu ko sigilaji den fu kanti min godana filoitobe kebe joyo e sappo e tato sendabe der chuudi jangirde jeetati mide ela alla wambe fuube keba ba ko no tidi elgal amin funoni to alla
bien que c'est très difficile c'est notre souhait le plus cher
la wantere min jetti sanne abdul momini nyali e biyetedo ummu umaru hama be woni firtube e dengal fulfulde denne do won to bi ami on mbalen to jangwali
Jiro Zeren yadi dolbe
Maina sarwa warda birnin gawre
Ketine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leni Niger